ベタボコです。 しい。Zambe na ngai, Zambe na yo, Zambe na biso nyoso. Oh, eyana bute, eyana moi, toko bangelo kote. Zambe na biso nyoso e.
Alleluia, alleluia, alleluia na Yesu.
Oh, paso to yembela mokonzi ye azali elonga.
Alleluia, alleluia, alleluia na Yesu.
Oh, tika to netola yawe ye abateli biso.
Yahweh,
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 nangayo mama yaweyo
yaweyo mama
sana bomo inangaku mama yele
yaweyo mama
eri kamo temarangaku mama lele
yaweyo mama
ona yendeyo yo mama yele
yaweyo mama
asa njoriyo yo mama lele
yaweyo
Moko, mwana nanga kosala nini? Bongo to sepela te. Bongo likambo boye.